Eminado, mtoto frani tiwa tiwa, Eminado. Hey, Mr. 24, kabla chuchu zijashuka we na Prado. Oh, penzi limenitoa kwenye njia, na hema hoi hoi kwa mipira. Yeah, kifungo cha milele by dealers, ile siri na iweka hata brani. Akiwa vitu, akiwa soba niko wima. Wapitia zima tatu wanajisifia, yeah. Connection wanajitumia, hawana jipya yanajirudia, baby. Sija kupa blue tick,
don't believe it.
Sisira chichu,
don't believe it.
Sisira bichu,
don't believe it.
Sija kupa blue tick,
don't believe it.
Shani mimi na she's not famous
like dog style.
Tattoo in my heart, ulimi unavyo touch. Tukishana ni hataki rudi home. Ona unanuna penzi limeiva, kisa DM picha za lulu diva. Unanuna penzi limeiva, chati DM acha zitakuliza. Eminado, mtoto frani.